Twadia, ata nilipishe kodi, mitagada mia. Apendi waji mbodi, vivi kanilewa. Na mnyosha kama dobi, aningangania. Asami kwa nini ni mwache, raga ni nipate. Niacheni ni mfuate, au matalio. Jamani roro yangu, uyu mai mai wangu ameushika moyo wangu. Tunaenda nana, tunaranda nana hey. Jamani roho roho yangu, uyu mai mai wangu yendo pumzi yangu. Nangangana nae leo na badai. Wala sijuti kumjua, samaki kanvua, akiniacha taniua mama. Jamani roho roho yangu, uyu mai mai wangu ameushika moyo wangu. Tunaenda nana, tunaranda nana hey. Jamani roho roho yangu, uyu mai mai wangu yendo pumzi yangu. Nangangana nae leo na badai.
My feeling make it.